Eranga tukwaniriza ko mu kitundu ekyokusatu ekya program Serukeera amofunira amawulire mu lulimi Oluganda agasooka mu bufunze n'oluvannyuma ne tuba nga tugafuna mu bujjuvu mu kitundu kino kyennyini senior MC Badimuka Omutaka wa Kabaka Penny Pama Panado kwesa mzee Kamadi always waga tuli butola okujjako engalo zinako sawa nyempula gambye and hello I'm Dan Wills from Vibe Media School of Journalism kwebali Batumbo Detwe.
Okay. Yes, ekyo kwogera ku kyangu nnyo ebigezo bino byakamaliza byetwakamaliza abaana bali mutwalo gumu n'omu ssobyo bano baaligisalingane tebaakola bigezo baakola ki baaligisalinga batuule ebigezo
babewandiisa
nga bagenda tuula ebigezo bagenda otuuka nga ate n'abakulu bebuuza bwebuuza nti guninga tebalabika omuwendo gutwategekera bwe guti ate kati nga tebaweze mweyembera bwogera n'okirondoola ojja genda okwesiŋŋaananga ne bw'otambula notuka ku mutendero gwa siniya eyokuna nga bano abaatuula ebigezo bya P7 ne bayita ne bagenda mu secondary nga okutambula wagenda atuuke mu siniya eyokuna
emyaka egyo ena
omuwendo gugenda gubaako engeri gye gwesala ali okuva ku stedi ya fo n'otambula paka wali ogamainti nga nyenza joininga mukaaga ogenda tukongera omuwendo gukozeki n'abagenda ku univesity webakusa muwendo gugera
gugula tetwali suubiridde nti gulinnya bulinnyi kubanga tuli ku mulembe yes buli muzadde we yali kitutte oba naawe omwana ng'omuyizi wetwali kitwalidde nga ensonga nti abaana okusoma kyetaagisa kyetaago
awo nno wetuli tuweyo ku nsonga goroza nsonga ki eziretera abaana obutamalaako n'osiŋŋananga bawandiise bagamba tino abasireyo abagenda okutuula ebigezo by'ekyomusanvu kuno tutegekedde twali gyesitalinze abaana bali emitwalo tugeze etaano bigenda otutuukako olulwenyini ku bigezo by'akamalirizo ng'abaana bali emitwalo ena tugeze n'otambula paka ku siniya eyokuna abandi badde nebasalika n'ogenda ku buganda abagenda ku univesity webaza awo nno wetulise so tubulire mukogoloza nsonga ki ezireetera abaana okubanga tebamalaako wetuli awo kusiro 0725989 585 hello
abaye
sebo
mase bulungi nyo
twasuzeyo sebo
kamapeni
asebo
ono mukwano gwo nva n'aba baaba okuva olunakulaba ku kitata kyenobera awuntategeera nagomba nnyo kusinganaera nakusingala ku kitata kyenobera nentegerera kakati ekireegedde obuzibu bwonna bonna abaana obutamalako misomo gyabwe ko bazadde ogomba okulya ajate nakonye n'agamba nedda omwana asome eno bajja ku mulimu gwa taata agikasule alabeta agikasule emirimu agikola atya akule n'amanye emirimu kati mukola emirimu agikasule alowooza mbu omwana agazze ku mulimu bw'aba ayiga kumbe omwana agamba atatandigiriza omulimu kati aba mbeera akomye wano enteesa yange ey'obwongo ekomyawo obwongo bwange bukomyawo oba mumunvuma
mumuleo
ate nga ogende kitwo abamu okukwata kasente kubayinula
mwedisa ogamba gyosi babasula
seba bannange byoki asoboka abaana abaana kyobola bange tiwe bagenda bemusomero bagamu 50 wagenda n'oba 3
mulwaki
abazadde anti bakuteekamu maanyi
abazadde waliwo obunafu
obunafu bw'amaanyi jjojjojjo
okay teyaza nyo baba Sulaimani Kikoddoni okay buddu
eriyo buddu
wali kunene kale bosi wafe batuuliriza ssebo
ogerako minisita
minisita ani ssebo
ogerako nembaga ekitiiza ezeyamba abaana babeera nnyo kale mu bintu by'okwegatta bintu ebikyonzo byegamba
n'agamba waayi kinzizaayo ki
jagenda mbigezo
agamba bigurupu
kyokulowooza mu kusoma babeera mu kulowooza mu bintu bwebito bwebityo nsobanizenisa Emmanuel kiza nsobugabano
sajja kusomesa ate akyogera with experience okay buddu
abalungi
yes aki
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Burungi aji wasote sebu. Alhamdulillah,
Amin, la mon la fée.